Yaka yaka na linga yo bongo sima liwa ya kuzwangai mana munde ni zebetu na ya bisiko yo motema mwayo musilimo komingai miso maboi komona matoi pe boi koyo kamungongo ya sheri. Mama ya besa kingai na bomona
Mama Nguli
Lisa pwati pwati kakipoko pwana kunde Na seka kila
Alain Kous
Koseka ndenge ya force Ple lampe na koseka pona boyo Yeba kyo na zwa kimposa ya kolela Pambate
So kimpasi eleki
Vincent Gomez, Denise Beto, le colonel Emmanuel Tshisekedi, Jean-Paul Kilanga,
Denise Napesi Motema, Nangaignon Sosenayo, Denise Maman Gable Joga, Soki Peo Koboyanga, Mawanangai. Bula ekoti kaka kono kate na bomwe nanga Elili na yu itonga mboka na mote malanga Na moi mpela mutu seko banza papanse nyonso na yo
Denise zala kominyo nanga yu ya libuso Ponga ipe na kota na molongo ya bananzambe Denise pesa anga mwala mure bikiso yanga molimbu
E mona seba mawa tuto mali duro Bakunda yonangayi liili tamoko Basina lingi yo Sendenge mo kristo alinga kalo samba Poto elongi la yo nanda kulangayi E komi bendele Denise E yesi naza pa sheli
Nani ya defisa ngoya yemiso bolingwe bumi angaye
Natala mama blessing, tengazali kitoka
Koleka kutuma mbeleye Koleka suriro ya bebeye Koleka lengi ya familia reye
Mama ona agadi
Maike mosisi ilondo leni enkoye
Yaka yaka nalina yo Bongo sima liwaya
Toto Roba
Mon amour et misère et tout
Jolino Makelele
Bolingo les ali université Et c'est la coquenda nango routine souka Et c'est la koya kozu atama doctorat Na kiela si moto toalina kazala le premier Contrairement à quel asile à l'amour Mon toto a l'inga casse à la naïe le dernier Dans la vie à mon toto a l'ingi Et maman la chaise
Madame Aziza Wendy
Dernière pensée n'a la la kanango et zaliyo Première pensée n'a la mouka kanango peyo Dimo balanga nazwa mouka nambo ka diamant Oyo sali diamant denizo betu nanga Asi diamante iba bomba kango na poche Mena mote ma précieusement
Précieusement, maman
Deniz nandima kuzambe a salanga na bolingo Oyo nima kuzalo ya ngayi pour toujours Depi yo balanga na koma peko tout atolo Neti bato yo basala kana mbongo ebele Nandela bako maubenga nga ipe prefra Kasi prefra ya bolingo ebele
Gérard Ekouti, Jaz Kavulo
Bolingo tiana la mouti mambeli ya bashi ojia Koti yanga temeli makatela kamfumwa Bongo nakati omona elongi na yo Koti kakonyo kolanga kosalanga bakata Ebongo ngana kufana kimya
Adoyue, Glody Diansuka, Zoro Mabiala
Mabena sala ya odonize oyo yebi Na oyo yebi tena sengi palato Limbisa nga denize ozalimo kristo Lobaso kyo lingina kilo fuka madenize Na boulevard du 30 juin po limbisa ngayi koyoka sonite.
Omba potongo, Tresi Melenga, Prince Bakali.
Soki olingi na kende ofuka ma Denise devant ba solda nyonso ya RDC. Na fuka ma devant ba tola FCCPR cash. Bate à la mouka ata na stato de martyr. Denise na kosa lango,
kolo yo. Pascal Chioka, Yannick Mayimba, l'homme de London. Ou Alexis. Nandimi balongo langa mpete ya kolonia nazonga talio tendo pona mouna yo natika la simple officier ya mouna yo Denise Beto Anye
Zibola Yeswa kufaki pona masona bisa Gai nandimi na kufa pona bolingwa gradi bolingwa blessing bolingwa choice
mama uganye ngana motema ya Denise ozana yo ilunga Mama ole kinga na kokuma ye Et pourtant nanu te yozwa permis A jeri fale koutouza la baba Ponyo sotu oloba kana regard
Sandra Kazadi, Nathalie Bumba, zéro faute
Chéri ozwa te diplome ya kiné Pourtant na boko na ye gerisaka tout
Blessing natina liyo maloba tenga na lingi yo
oh oh can you stay to me oh 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 mama pardonne oh 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 et tout denise oh 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 chérie amour tema oh 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 mama banana oh 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 l'amour de ma vie
ya kautiki sanga kolela mabanzo yeleki ya kanatika kolela mona mo Denise
Emmanuel Tshisekedi Mobali Nayo Novi Moba Anto Isaï le manager Salomo Lolotte Moliso Martin Moussaou Armand Tamboy couple Omer Ngoma Dorcas Dibé Gégé Tangofo na Perlas Ntamboy Balbi Limbisa Kaka Namo Pao Mokonzi na Cindy le cœur Limbisa.